na tofali mana sitaki nibanduke kwako tena nitulie hadi siku yetu ya halali kichuna nidunde dunde na moyo wako upo kuvumilia ni mtihani tosha kuonyesha ya kwamba kufa kupona upo nami na ungenikubalia hata ningekutorosha na moyo wa simba kunipenda umejihami hiyo siku wale chao ekuyasema waseme hata wawe Kenya power wakauzime umeme kwangu we kidawa unayenifanya ni heme kule kuchepuka chepuka wendo mefanya ni kome tutakula masekela sekela niache ukapera ukapera hanimuni kwa Mandela Mandela tushereke watambue mashemela shemela wakina kidemela demela na wale wakukera kukera wasituzo weye Sekela, sekela, niache ukapera, ukapera Hanimuni kwa Mandela, Mandela tushereke Watambue mashemela, shemela Wakina kidemela, demela Na wale wakukera, kukera wasituzo weye